gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Marwahinjiye Isaaq Cali ayaa qaar ka mid ah haweenka degmada Baydhabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada u daafurtay tababar ku saabsan doorka haweenku ku leeyihiin nabadda iyo amniga. Tababarka ayaa diradda lagu saarayay sida haweenku kaalin muhiim ah uga qaadan lahaayeen xasiloonida deegaanka. Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo Marwahinjiye Isaaq Cali ayaa ka hadashay ujeedka tababarka.
Galab faylasan salaame ee geeg walinta isku koynay ururkun Somali Rights for Women oo xuquuqda oo haweenka andoodo yaa efektuun qobdahaayo waliba ahaa se haweenka ku qayb qaadan karaan peace and security hub oo ingiriis ahaan la eron abniga in nabad si uu ogna haddii wali aragan haynaheen abniga in nabad wali ku qayb qaadan hay badana bilaan ku qayb qaadan hay si uu aragan hayn hadda wali ku bilaawday diriska ku bilaawday diriska hopeless gala hooyada xaliyaasa may la eray cid cid hopeless dagaala ay xaliye hooyada xaliyaasa nabad eeda ku qayb qaadaas hooyada tan kale may la eray hadda sa dagaalo meelo hooba ka dhayn amal bilaantaan ka haas bilaanta ku hadalaas olma fayle leeyin macnaha anti hadalsho la dheego lakiyaab laakiin meel hooday hadalsho may dheego odayaal hooba ka han wallahi horan iska diraayeen dhalinyaro hooba ka horle wal iska diraayeen laakiin haweenka hoob leer haweenka may leeraa inay badahan uun jeelin kan dhimado walaalsho kan hartasho aw show mis samay leeraa isu dhinaka sax ku gale markuu saas daraadii haweenka iyada ka jecelnay anti oo ku qayb qaadan nabad oo nabadeenta suubiyan xaafadun wali aragaasi hadan bay dhaw wali ka taaleeyto muhaafada tumkaas xaafad wali waa ahaa may leeraa isu hooyga doomiyalka hooyga doomiyke aniga maadaama gadoomisa degmada aan aha hata ururku anta barnaamijku iyo cazumi yaan ku meel kasta oo bilaan walka qabta mis urur oo bilaan barnaamijku ku hadla way cazumi may leeyin cazumi macnaha maadaama haweenka in degmada hooyada aan aha eedan aan ka faraxsan anta aan seen ku qayb gala abniga eedan ku qayb qaadada kortan may leeyay wali la fadayeen hadii san gabreeting maamulay ma gabreeting nabad ku qayb qaadada kortan
tobarkaan ayaa socon doona muddo 3 maalina waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii haweenku kaalin muhiim ah uga qaadan lahaayeen nabadda iyo amniga iyo xasiloonida deegaanka si loo helo bulsho badqabta.